Fresh
say my name.
From Niger remix.
It's a na-na.
Aye.
DJ Drama on the beat.
This is magicale, yeah, magicale. Kila muda unanikole, oh, magicale. Yeah. This love was magicale, yeah, magicale. Kila muda unanikole, oh, magicale. Yeah. Takunipeleka kwengine bado sikioni. Nimekuchagua wewe kati ya mamilioni. Kwangu ni bahati kunipa nafasi. Na Mungu ataki saiweje ni kuchiti. Kwanza sijajua kesho yangu itakuwaje. Kucheza na moyo mtoto wa mtu nazaje. Pili mapenzi roho inaumaye. Walolo misawezo na washa siku. This is magicale, yeah, magicale. Kila muda unanikole, oh, magicale, yeah. This love was magicale, yeah, magicale. Kila muda unanikole, oh, magicale, yeah. Kama malaika, kashushwa, mtoto ananipa utamu. Ukuta, kashika, umebomoka, bomo, safari bado tam, tamtembeza bara na kwani. Ubani shafushola, siha wala siha. Kwanza sijajua kesho yangu itakuwaje. Kucheza na moyo mtoto wa mtu nazaje. Pili mapenzi roho inaumaye. Walu alumisa wensa unawasha sikuwa. This is magicale,